ngoludaba mhlambe olundlalayo olomuntu thizeni ilunga lomphakathi futhi okuvela ukuthi lanokwa ngokuthi lithathe ingane okungeyona yalo nokuthi ke ngendlela ongilandisa ngayo ukuthi kube wasekubuye sekuvela ukuthi cha ingane le ekade esolwa ngayo akuyona le bebecabanga ukuthi intshontshiwe nokuyinto ukuthi ukuthi ngizwa kahle igcine ke sekuyinto ke esinobuchala phakathi. Manje ngoba ke uveza futhi ukuthi ngathi ke uke waze wabuye lo osolwayo kwakhona la eboshwa khona kodwa sekuyatholakala ukuthi ke konke lokho kwakuyize. Cha, esilele esijwayelekile emsakazi ngoba ngihlahla enkulu i-South Africa njengoba uhlalo esho ukuthi si-democratic state sibusa ngokwentando yeningi obuhleke kakhulu ke njalo nje ngokwemithetho yezwe lethu yile ukuthi ke saba nomthetho osekelo wezwe ke onenkonyana we bill of rights okuyindawana uyona 1865 ukuthi wonke umuntu kuleli zwe lethu uphatheka ngendlela ke enesizotha. So ke nakulo ke lolu daba ke lemigomo ke iyasebenza futhi ke kakhulu ngoba uma ngabe sithola ukuthi phela umuntu uye waboshwa kungafanele kusho ukuthi cha vele phela kusuke sekuwukuthi ilunga lalowo muntu ke linqendiwe lowo noma labo abasebengxenye ukuthi aboshwe kusuke sekufanele phela nabo kube khona ke ababuya ngakho kuye bazozixhoba ngokwesinxephezelo. Ngicabanga ukuthi ke udaba makuwukuthi lunjengoba ungitshela msakazi lulula alunayinkinga eyitheni ungaba ukuthi nje lo ohokhalazayo umsakazi aqonde nje kunomeliphi ihhovisi labameli athole iseluleko esifanele sokuthi udaba olukanjena mayesukuma uzosukuma kanjani nalo lona luqondile nje ngoba phela mangabe ukuthi kukhona umfazi othi waboshwa mangabe waphuma ngebheli neyilipho ikhona nombolo yecala ikhona ukuthi walala kuphi eboshiwe konke lokhu kukhona. So akuyona into okwathiwa mhlawumbe ke kuyoba khona umdonsiswano wayo uba ngabe kukuthi yathi ngenzeke emboko kwathi uthathi yena-ke manje-ke umsulo ukuthi nje-ke awuthole iseluleko esimfanele ukuthi-ke akwazi ukuthi-ke kubukeke wonke umonakalo-ke ikakhulukazi ukuhlukumezeka kwakhe ukufuduleka phansi kwesithunzi naney'ndleko nje okungahle kwenzeka ukuthi wangena kuzo nazo kungadingeka ukuba-ke asuleke iy'nyawo kuzona msakazi. Mhlawumbe ke angazi uke wayiveza mhlakazi ukuthi engaqala yini kumvikelo womphakathi cha noma ngeke ngilikhulumele ihhovisi lomvikelo womphakathi kodwa ke ngokwembandlela nangokwey'luleko ze-ofisi lakhe isikhathi esiningi naye mayeyikhulumela nje kena mayehamba-ke echaza ukusebenza kwakhe emphakathini uyayesho ukuthi-ke kuyaye kube kuhle ukuthi i-ofisi lakhe kuyiwe kulona ngoba umuntu esezame zonke ezinye izaba kwawukuthi kuyahlulekeka ngokwey'miso zikahulumeni. So ke ngicabanga ukuthi-ke odabeni olufuze lolu mina bengathi-ke kuhle ukuthi-ke aye nje emahhovisi abameli acele ukuthi-ke alekeleleke uqale nje ushikishi kufakwa amaphepha akwazi ukusuka iy'nyawo ngokomonakele ovelile kamfushane mhlawumbe msakazi ngingayibeka kanjani.